linjila bana matta windiridum faslu wol no gas e tatabol nden yesu wolwani mobre e pukara en mudum wi'i
mo dibbe tawreta e farisa en kalfinama andin go yimbe tawreta musa on teddina be on tokko bolle mabbe amma ta tokke kude mabbe sam ngam be kuwata ko be andinta ngam be do kabba dongle teddude be ndonda de yimbe amma kambe be mematade ko be honu mabbe ngam be balla yimbe be do kuwa kude mabbe fu ngam ha yimbe darabe be do mbada layaji maude ha tiide mabbe e juude mabbe be do mbada tutuji maude ha limce mabbe bo be ngidi jole teddude ha nyamdu julde e koromje tawde der cuudi wa jaago yahudu en ngam ha yimbe ngiabe be ngidi hofnego ha luube yimbe mbiabe modibbo alla wonane amma onon ta jabe ewnego modibbe ngam on fu on derdirabe on godi modibbo jo goto ta ewne ko goto ha duniyaru baba ngam on godi babirawo goto mo asama ta dabbe ewnego mawbe ngam on godi mawdo goto kanko woni almasihu burdo mawnugo chaka modon lato jaggido modon ko moy mawnini hore mudum o lestintedo ko moy lestini hore mudum bo o bangtetedo woni latanto on onon modi be tawreta e farisa en nafiken on do mabbara yimbe fere dammugal laamu alla onon be ko e modon on nasata on accata yitbe nasugo bo nasaton bone latanto on onon modi be tawreta e farisa en nafiken on don jabta ko rewbe jurumbe mari on don juttina do'aji mon ngam on pottana yimbe ngam maaju on keban kita chaatuka bone latanto on onon modi be tawreta e farisa en nafiken on don bada jahala ha lesdi e der mbela fu ngam on tawa goddo goto mo itokkagon to on tawi bo on don latina mo bi yitejo ha bura on choy didi bone latanto on onon wumbe do be wumbe on don bi'a ko moy hunori haykaliru dum mere amma to hunorake kangeri der haykaliru nden kam hunayre mako nanganmo onon faataabe wumbe dume buri saman kangeri na malla haykaliru senata kangeri man on don bi'a bo ko moy hunori hirsirde dum mere amma to o hunorake dokkal do hirsirde nden kam hunayre mako nanganmo onon wumbe dume buri saman dokkal na malla hirsirde de senata dokkal majum ngam majum mo hunori hirsirde o hunorake hirsirde e ko woni do mare fu mo hunori haykaliru o hunorake haykaliru e alla jojo der maru mo hunori asama o hunorake leso lamu alla e alla jojo do mago fu bone latanto on onon modi be tawreta e farisa e nafiken on non ittana alla jakka ha ko minti e ha ko anisa e ha ko algaru amma on don gejjita hala ka buri saman der tawreta bana hugo ko fotti e endam e gongaku kanji di kandi jogego amma ta on gebo luttudi bo onon wumbe do be wumbe on non itta cufu der jaram modon amma on acca ngeloba bone latanto on onon modi be tawreta e farisa e nafiken on don lota yasi jardu koy modon e yasi tasaje modon amma der majum don hewi nguika e sunoji modon onon farisa en wumbe lota e der jardu koy modon tawon den kam yasi ma koy bolaban bone latanto on onon modi be tawreta e farisa e nafiken on don nandi be genale danwinaade bo e larego amma der maaje don kewi gildi e nyoldum fu bana non onon bo ha yasi on wobbe amma der modo don hewi nafikare e hallende fu bone latanto on onon modi be tawreta e farisa e nafiken on don maha genale annabo en on don pawna genale gonga en nden on don bi'a to min don non der jamanu kakaji meden min kawtatano be mabbe ngam marugo annabo en be ko e modon on andi on bibbe yimbe barnobe annabo en be kadi tokkitine kude de kakaji mon puddino onon bodde bibbe posokje Noi on bawarta hisnu ko e modon kita ite jahannama ngam majum nane onon minelan anna boen e hikma en e modi be ha modon on baran wotbe on bilan wotbe do leggal gafangal on boccan wobbe bo der cuudi wa jaago modon on tasnan be diga wuro ha wuro iyam gonga en dufadam do lesdi fu diga iyam ha bila gonga jo ha yotti iyam jekariya bi barakiya mo on bari hakkune suudu senindu e hirsirde waran do modon mi do wi'a on be gonga dum fu dum waran do yimbe yidere de kay to urusalima urusalima ambari no annaboen afidine labe be kae mi dabbi moftugo yimbe maada duddum wayno gertugal moftirta biyum e les village mum amma on chali nda suudu modo latto winde mi do wi'a on yeso ro on giata yab sam hayo to sai on biata barka latano garando be inde jawmirawo.